December. Okay, 2019. Akuko utawala. Akuko mnamke. Dikela mangameli. Uvuyo iwe tu. Ukuya kweli nye. Ilizwe. Lalisa izinqanqiso zethu ki 2020 corona isibinge sakusegazi nathi kule pandemic ngokukufumela sihlala sicocekile kwaya sihlale kumakaya yethu ukuba amkwazi amapolisa ano kukubambisa.